labio burunji bo nsene abalamu singa kweto bade nange nandira sewa ondese obuvobuto tondese kumirwa tosi wenda batonzi jenange neunya nyo belago mpade abana balunji ompade oluyimbo olupya Obulamu obujuze sanyu Jagala nkwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Jagala nkwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Sirina na mani munda Gambu kanso zipa mbuzi nani nengera Nae mkama ea yamba Yansi jamu chuovu wasi Nandago mkwano mji oguta lujeka Pena wampato mbezo mbunji Ampate chisa chingase Mikwane mirunchi Onzi guli tenzi jengazi Jagala kweba zero Kubanga byonkole debi jingyo Jagala kweba zero Kubanga byonkole debi jingyo Sime burajiwa kankwebaze Mbala byonkoledde Sibimalayo Sensima Sensima